bang 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 bang. Abiele night, man and go once again.
The bitch, baby.
You go on the bed.
Jirani yangu, jirani we. Jirani yangu, we jirani we. Jirani yangu, jirani we. Kama amri yangu, unikubalie.
Nabisha holi mwani mwako jirani. Nifungulie niwe wako mwandani. Najisnarewa gulako labia. Mama nakufa mari. Katotoka janja, kajanja, kadigi digi. Akiri yangu naivuruga yani zigzag zigi. Twende mbele, rudi nyuma, nikicheka unanuna. Akiri yangu nikikuona naishia kuguna. Maisha niligi lariga. Penalti ya mwisho na piga. Kasula jumlisha na figa. Nishida Beyonce kanasa kwa jiga.
Jirani yangu, jirani we. Jirani yangu, we jirani we. Jirani yangu, jirani we. Kama amri yangu, unikubalie.
Kasula nandi Kariyo gigi gigi japo napenda hip hop za fidi fidi. Nangia kambi nateka zizi zizi. Nagioka bwana misosi nikupate vipi. Mekwa kona nia nisha kusimamia. Pekia kone wako nifate my dear. Kwa ngutulia pesa tumia. Nakupenda pekia ko mama mia. Maisha niligi lariga. Penalti ya mwisho na piga. Kasula jumlisha na figa. Nishida Beyonce kanasa kwa giga.
Jirani